Hennessy bacebile ga ice tropez bacebile ba batla moreki ba batla moreki ba batla moreki ba batla moreki yawe. Baba Tamuriki, Upon Lama Pile Bakina, so Baba Tamuriki.